ashira makamba yabo asi imibabaro yabisabishize bazahora banezerewe iteka
bazaririmba
bazaririmba iyo nyama ikarvari Sahara tunge sere witeka
Basariri
Basariri Basariri Iyonama ikarvari Baririmbire Yesu ngami uhoraho
Basariri
Tuzaririmba Yesu mwami uhora.